Rocky Mamba on the beats.
Ni pe.
Right on.
Moto.
Bombe. Nyagi. Ara. Ara. Yeso. Simu. Lalani metuka.
Nagri pa gamchoro. Kugonge yana gongo. Taji vigogo. Kupaki ye mkongo. Sakina, Sakina, Basi tingi shamsa mwanda. Sakina, Sakina, Geze ya dabo aipa.
Nipe, chongeze, wape, moto. Nipe, chongeze, wape, moto.
Geza, tequila, vodka, 211 oh, banana, bege, mpe, ke ivanti, kiuna, kiuna, nyonda basi zungusha, kiuna, kiuna, chomeka we zungusha, sogea tu banane, la tatu natane, usiku wa manane, nyonga kisebene,
nipe, chongeze, wape, moto, nipe, chongeze, wape, moto.
Banana, banana, onga basi na mbege. Banana, banana, ila usiachie mtaro. Banana, banana, gonga basi na pedo. Banana, banana, ila ukile wajilinde.
Nipe, chongeze, wape, moto. Nipe, chongeze, wape, moto.
Sakina, Sakina, basi tingi shamsa mwanda. Sakina, Sakina, meze ya dabo aipa.
Nipe, chongeze, wape, moto.